Andrew Mack Ministries and Caris Bible College Uganda invites you to enroll for the 2025 school intake for both our campuses in Kampala or in Imbarara City. Please apply online on our website, carisuganda.net, or visit our head office at Park Royal Mall, 6th floor along Buganda Road. For more inquiries, please call us on 0200-33-0000. Caris Bible College, taking the gospel as far and as deep as possible.
Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, celebrating 55 years of ministry.
I grew up with the knowledge of God and the presence of God, but I knew I needed to know Him better.
I've always thought of God as a harsh father.
His teachings just really brought me back to, you know, knowing who God is and recognizing it.
And now, here's Andrew.
And David went on to say in that Psalms chapter 51 where he was repenting.
Era Daudi ono yeyongerayo mu Zaburi ya 51 bwe yali akyasigalanga yenenya yogamba bwati.
Of this, he says, restore unto me the joy of my salvation.
Nalyokagema munyiro 12 nti onkomezewe sanyu eri obulokozi bwo.
Take not your Holy Spirit from me.
Onyweze n'omwoyo gwo ogweddembe.
And did you know we sing songs about that today? And people repeat that prayer that David prayed. And it was appropriate for David. It was 100% correct. For David to pray that way because he was under an old covenant. Where he did not have the atonement already made. All he had were these symbolic atonement. Some animal sacrifice. But Jesus hadn't sacrificed himself yet. Jesus had not promised David that I'll never leave you nor forsake you.
Yesu yita naba kusubiza Daudi nti wali mu Bebulaniya 13:5 wagambira nti sirikulekera sirikwabulira.
But we have that promise in Hebrews chapter 13, verse 5. Jesus said right before he left and went back to heaven, he said, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Matthew chapter 28, verse
20.
And so we've got promises that God will never leave us or forsake us. David didn't have that promise. So it was appropriate for him to say, take not your Holy Spirit from me. But it's inappropriate for us to pray that way. Because Jesus changed everything.
Kubanga Yesu yachusa byonna.
Under the Old Testament, there was a separation between God and man.
Mundagane nkadde waliwo enjawukana wakati wa Katonda n'omwana w'omuntu.
That doesn't exist in the New Testament. Now, even for those who haven't accepted Jesus, there is a graciousness towards unbelievers that you don't see in the Old Covenant because of the sacrifice of Jesus. But when you're talking about people who have accepted Jesus and are born again, there is even no comparison. We are now united. We are one with the Lord. He will never leave us nor forsake us. God has forgiven all of our sin, past, present, and even sins that we haven't committed yet. I know that there's some people listening to what I'm saying, and you're thinking, that is heresy.
Chemanyi wali abamukumu abamuliza radio program eno ngogama nti uliro ono kati asomesa ebintu ebicham.
If you can stick with me through this series, these are the things that we're going to be talking about. And this is what these angels We're celebrating.
Era nawe singo na imirira nange mu masomo gano no uliza radio program zange zone zigenda okuddako. Kino kya nyinyi nyinyi ba malaika kye bali bagezaako okugamba abalunzi b'ensolo bano.
Is glory to God in the highest. The war is over. There is now peace from God towards men.
Bali bagezaako kugamba nti ekitiibwa kidde eri Katonda. Tudde waggulu ennyo olutalo luweddewo nti kakati wagenda kubeerawo emirembe wakati wa Katonda n'omwana w'omuntu.
Not talking about peace among men.
Bali tebogera ku mirembe egigenda okubeera mu masekkati g'abantu.
These very scriptures that I read over here, Matthew chapter 10.
Ennyini zino ze nnyini ze nakusomedde wali mu Mateyo essuula ey'ekkumi.
Man, they show you that Jesus said, I didn't come to send peace on earth.
Zikulaga bulungi nnyo nti Yesu agamba nti bannange ekyandeeta si kuleeta mirembe mu masekkati gammwe ng'abantu.
Did you know that since Jesus arrived here on this earth, this has not stopped wars?
Omanyi nti bukyanga Yesu ajja n'addayo mu ggulu entalo tezikomanga.
Matter of fact, I was just reading yesterday that World War II had more people killed in World War II. Some people.
Era olunaku lw'eggulo nina awantu we nabadde nsoma nti mu lutalo ssematalo owookubiri abantu bangi baafa nnyo era ng'abantu abamu basuubira nti.
People estimate it could have been as many as 85 million people died during World War II.
Nga basuubira nti kumpi abantu obukadde 85 bwe bwafa.
And this article that I was reading said that it was more than all of the combined wars in history up until that time.
Era nga bagamba, akapapula ako kendabadde nsoma, nge yakawandisa agamba nti, bw'ogatta abantu abafira mu ntalo zonna zonna ezibadde obukyanga ensi etandika, teri lutalo lw'alibumu bantu bangi bafa.
There was more people died in World War II than had died previously in all wars. Throughout history. Now, I don't know how they come up with that, but that's what I was reading.
And
it certainly, probably is by far the largest amount of people that have died in any wars.
Era ndoza tusobola okugamba nti bwe tuba tugeraageranyizza kirabika ssematalo oyo owookubiri yakasinga okufiiramu abantu abangi.
So Jesus did not stop wars.
Yesu teyakomya ntalo.
He did not send peace among men.
Teyaleeta mirembe masekkati g'abantu.
It is true that if you receive Jesus and let him work in your heart, you can turn around and forgive people.
Era kituufu nti Yesu bw'atandika okukola mitima gy'abantu, osobola okukola ku mutima gwo ne gukyuka n'otandika nawe okusonyiwa abantu.
And there can be reconciliation among people.
Era wasobola n'okubeerawo abantu okubeera mirembe masekkati gaabwe.
Like just yesterday, I had a Truth and Liberty broadcast.
Era ng'olunaku lw'eggulo nabaddewo ne program gye mpita Truth and Liberty.
And I had Kamal Saleem on there. He was an Arab from Lebanon.
Era nabadde omugenyi wange ku program bamuyita Kamal Saleem, omusajja ono yaveri mu ggwanga lya Lebanon.
Who is in Yasser Arafat's PLO.
Ng'omusajja ono yali mu Arabu era nga yali ne mu government ya president wa Lebanon gwe bayitanga Arafat.
He was recorded into the Muslim Brotherhood. He
bali bamuwandiisa mu kitongole ky'abasiraamu kye bayita Muslim Brotherhood.
He came and did physical jihad against Israel.
Era yagenda n'akola gye bayita jihad ng'alwanyisa Abayisirayiri.
Well, and then he came to the United States.
Era n'alyoka avaayo eyo mu Lebanon n'ajja ne mu America.
To do cultural jihad.
Abeere ng'ayongera okubanga kaakati abalwanyisa.
Over here, and I mean he it's a long story.
Era nkubuulira olugero luwanvu nnyo.
But he got miraculously born again.
Era omusajja ono n'alokoka mu ngeri ey'ekyamagero.
Now he is just turned on and committed to Jesus.
Era wenjogera kati yalokoka ayagala Yesu.
And he was talking about speaking at a Jewish conference.
Era yabadde nyumizanga bw'agenda okwogera mu lukuŋŋaana lw'Abayudaaya.
Where he comes in and tells them how much he loves them.
N'engeri enkuŋŋaana endala gy'agenda mu nkuŋŋaana z'Abayudaaya n'ayogera nabo nabaka bananga Abayudaaya mbaagala nnyo.
And the reason I'm bringing that up is to say that this shows you that a man who is trained to hate Israel.
Bino byonna byonna mbyogera nga ngezaako kulaga nti nga omuntu ono eyatendekebwa okubanga akyawa Abayisirayiri.
And actually practice jihad.
Era nga yateeka ne mu nkola jihad.
I mean war jihad. And
nga yagenda ne mu lutalo n'alwanyisa Abayisirayiri bano.
Cultural jihad.
N'atakomawo ne yeegatta ne kuba n'abalala ababalwanyisa nga bakozesa ebigambo.
His life was so changed that yes, there is peace now.
Obulamu bwakyuka nnyo nti era wenjogere kati waliwo emirembe.
Between him and the Israelis.
Wakati we n'Abayisirayiri.
And here he is speaking at Israeli conferences.
Era wuno kati ate y'omu eyali abakyawa kakati gwe bayita ajayogere mu nkuŋŋaana zaabwe.
And promoting them and stuff.
Era n'okubungirayo n'ebintu ebirala bwe bityo.
God can do that on an individual basis.
Katonda ekyasobola okukikola mu ngeri y'obwasa kinnoomu.
But to just think that the Lord is saying that these angels were singing glory to God in the highest and on earth, peace, goodwill among men.
Naye ate gwe eri okuva eri n'otandika okulowooza nti bamalayika bano bwe bajja nga bagamba nti ekitiibwa kidde eri Katonda atudde waggulu ennyo n'emirembe gibeere mu masekkati g'abantu.
That you can't observe that. Wars have actually escalated. Jesus himself said in the 24th chapter of the book of Matthew.
Naye nga tosobola n'okukiraba. Ndugwe chotosobola kuchidaba anti, nentalo zeyongede. Kubanga Yesu ya chogedako burunji newali mumatayo, esulayabili munya.
One of the signs of the end times is that people are going to, their wars will increase and there will be all of these things.
Nga Yesu ya gama anti, akamukaboni lakagendo kulaga enkomerero yensenu, nti entalo zigenda kwe yongeda.
This is not talking about peace among men, but it is talking about peace from God.
Erunyuno terugezaako kuogera ku mirembe gyali gigenda okubeera mu masekkati g'abantu nedda. Wabula gyali gyogera ku mirembe gyali gigenda okuva eri Katonda.
Towards men, the war is over.
Olutalo lwaggwa.
For those who accept the atonement that Jesus made, there is no longer any wrath, any punishment from God.
Eri abo banakkiriza saddaaka ya Yesu eyakolebwa tegenda kubeerawo Katonda kubanga akyakkumiddeko busungu yadde okubanga akubonereza olw'ekibi kyo.
And did you know there's many people that think, well, I can accept that to a degree that maybe I'm not going to go to hell once I get born again. My salvation is secure, but God's not going to answer my prayers. He won't fellowship with me. He won't use me unless I'm doing everything correctly.
Omanyi nti wali abantu abamu nga byenjogeddawo oli asobola ogamba ya ku ngeri emu oba endala ebyo nsobola okubikkiriza nti mazima ddala Katonda tagenda kunsindika mu geyeena kubanga nakkiriza Yesu ng'omulokozi wange naye ate bwe nayonoona Katonda tajja kuddamu saala zange tajja kutabagana nange tujja kubeera bwe tutyo.
See, you don't totally understand this, and this is what I'm going to be doing is trying to explain exactly how much of God's wrath came upon Jesus.
Era bw'oba olowooza bw'otyo tonnaba kutegeerera ddala bintu bino byengezaako okusomesa era nga byengenda okugezaako okulaba nga ngaziya engeri kyenkanawa obusungu bwa Katonda bwe yayuwa ku Mukama waffe Yesu Kristo.
It's exactly how much Jesus redeemed us from this death penalty that was attached with sin.
Era ne saddaaka Yesu gye yawaayo obuzito bwayo bwali bwenkana butya eyatusasulira nebanga etujja mu kibi.
You know, let me read this to you. I had this printed out. I came across this many years ago, but there is actually, here is a historical account of a guy named Lieutenant Hiru Onoda.
Era waliwo ekintu kye ŋŋenda okubasomera wano nabadde ŋŋambye abantu bange bakimprintingire era bakiprintinze bulungi era kyogera ku Lieutenant Onoda.
I may get the name exactly a little bit wrong, but this was a Japanese soldier that was sent to the island of Lubang in 1944. That's one of the islands in the Philippines.
Era, Lieutenant Onodono, yasindikibwa mu bizinga bya Philippines mu mwaka gwa 1949.
And he was part of a special forces specializing in guerrilla warfare.
Era yali kimu ku kibinja eky'abajaasi abali batendekebwa okubanga baluwanira wansi ku ttaka.
He was told not to surrender or kill himself regardless of what happened.
Bali bamulabula ne bamugamba nti togeza n'owanika oba ne wankubadde okwetta si wankubadde kye kibeerawo.
And then the end of the war came.
Kakati olutalo sematalo owokubiri n'alyoka aggwa.
Did you know that they flew over those islands and the Allies, they put out leaflets by plane that came down that said that it was the end of the war, that you needed to surrender and come out.
Omanyinti olutalo bwe lwaggwa bwe luti abaali bawangudde olutalo luno America na mawanga amala baku watenyonyiza bwe bagenda nga babuuka bazibusa ku bizinga byonna byonna basula obupapula obwali bwawandiikibwa mu nnimi zonna nga bugamba bannange muwanike olutalo lwa gwadda.
And this man was given a command not to do that, regardless of what happened. So even though he had...
Neyate ngo kusinzira ku Lieutenant Onadonu, baliba kama beba amugamba techitogezanga no wanika.
Heard this. They also broadcast in Japanese on loudspeakers that the war was over.
Ere baateeka ne ku bizindaalo ku byalo eby'enjawulo nga mu lulimi Olujapani nga bagamba abajasi be Japani bonna bonna nti bannanga olutalo lwaggwa muveeyo mu nsiko.
But this man and two of his friends refused to surrender.
Naye ate ono Lieutenant Onada ne makuwano gye babiri baagaana okuwanika.
It says, therefore, at the end of the war, he and his and three of his fellow soldiers refused to surrender.
Ere wano ku byawandiika baagamba nti Onada ono ne mikwano gye babiri baagaana okuwanika.
They thought all the announcements about the end of the war were false. One of the
kubanga bo bali balowooza nti ebirango byonna byali bigamba nti olutalo luwedde byali bya bulimba.
Soldiers was killed and the other two defected, but Lieutenant Onoda remained in hiding, eating coconuts and bananas.
Naye ate mukwano gwabwe omu baamutta ababiri ne beewaayo ne bawanika naye ate Lieutenant Onoda ono ye n'asigala nga yeekwese.
He finally surrendered March the 19th, 1972.
Naye ate Onoda ono yamala ku nkomerero ne yeewaayo n'awanika nava mu lutalo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokusatu mu mwaka gwa 1972.
Nearly 30 years after the end of World War II.
Era bino kumbi wali wayisewo emyaka asatu ng'olutalo lwa ssematalo ogwokubiri lwaggwa dda.
And he was finally flown back to Japan. He was given a hero's welcome.
Era Onoda ono ne bamulinyisa nyonyi ne bamuzayo mu Japan era ne bamuwaniriza ng'omuzira semazira.
And things like this. But this is a man that for 30 years was fighting a war that had already ended.
N'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo bannange omusajja ono Onoda ye muntu eyasigala ng'alwana olutalo okumala emyaka asatu naye ng'olutalo lwalwana lwaggwa dda.
You know, if you were to think about that,
omanyi gwe ng'omuntu singa omala n'olowooza ku ekyo,
just think about the hardships that this guy went through.
Sooka olowooze ku bizibu n'ennaku omusajja ono bye yayitamu mu myaka agasatu.
There was people that were looking for him. He actually killed a few people after the end of the war.
Waliwo abantu bangi nnyo abaali bamunoonya ate Onoda ono era ayina bangi be yatta yadde olutalo lwali lwaggwa dda.
War, but they gave him mercy for that because he thought that the war was still going.
Naye ate munnange baamusonyiwa kubanga ebyo yabikola mu butamanya ye yali alowooza nti olutalo lukyali lugenda mu maaso.
But he was eating bananas and things like that. He struggled.
Ne musajja watu yabeeranga mu kulya menvu n'alafuuba n'asula mu nsiko.
For 30 years living in total isolation in the jungles trying to stay faithful.
Okumala emyaka asatu n'abeera mu nsiko ne mu bibira naye nga bambi agezaako okubeera omwesigwa eri ekiragiro ekyamuweebwa.
To his country.
Ensi ye.
And stuff. Think of all of the hardships. Think of all of the blessings that he missed.
Sokolo weze ku bizibu bye yayitamu. Sokolo weze ku miganyuro gye yalibadde anyumirwa mu myaka agasatu.
He could have been back with his family. He could have been enjoying the prosperity that came to Japan.
Omusajja ono yalibadde abeera ne famire ye. Yalibadde anyumirwa obugagga obwali bumaze okujja mu nsi yabwe ya Japani.
After the end of World War II,
olutalo ssematalo ow'okubiri we yaggweera.
I just had the vice president of our ministry that was over in Japan, and he was just blown away at the prosperity and the things going on, and the Japanese love Americans.
Era vice president w'obuweereza bwange yabadde yaakava mu nsi ya Japan eno era yagambye nti yeewuunyiza nnyo okulaba obugagga n'ensi yaabwe engeri gye baagizimbamu nti bannanga Abajapani baagala nnyo Abamerika.
Because of the way that the Americans came in, they were told that they would come in and rape and pillage and kill everybody.
Kubanga olw'engeri Abamerika gye bajjamu ate ne babaaniriza bulungi kubanga ate bo Abajapani baali baabagamba nti Abamerika bwe balijja wano bajja kukwata obwana, bajja kukwata abakazi, bajja kubatuga, bajja kubatta.
They came in and rebuilt Japan and the Japanese just love Americans.
Na inga ate bambi, baba Amerika webage na mujapani, mchifocho kola biobe bali baba subiri za mokola, bazi mbensi, ne baba mesa, ne baba kola ebirunji binji.
And anyway, he missed out on all of that because he was fighting a war that didn't even exist.
Ebebe nebe nambi gamba, nga chino chente gezanti, onadono, bambi ya suwa emiaka asatu ejoku nyumiru obu gaga, ye ya lieri inga aluano lutalu, olutali na yo.
It had come to an end.
Utalu luali lua gwada.
And let me just say that there are people watching this program right now. That you don't know that God has ended His wrath towards you because of sin. And He placed all of His wrath upon Jesus.
Katonda yakwata obusungu bwonna n'abuteeka ku Yesu.
And there is no reason for you to still be at arm's length from God. He has brought us close unto Himself. We're now brothers with Jesus, is what Jesus said. He wasn't ashamed to call us His brother.
Katonda yatusembeza wamu na ye era teyakomawo ne tufuula baganda ba Yesu kubanga era Bayibuli bwetu bwegambye ndi tatukwatibwa nsonyi kutuyita baganda be.
Man, the war is over between God and us through Jesus.
Bannanga olutalo wakati wa Katonda n'omwana w'omuntu lwaggwawo dda okuyita mu Yesu.
Even for those that haven't accepted Jesus because of what Jesus did, there is a grace that is towards even unbelievers.
Era n'eri abo abatannaba kukkiriza Yesu ng'omulokozi waabwe, waliwo ekisa eky'enjawulo abantu bano kye bafunye okuva eri Katonda.
That you don't see in the Old Testament.
Ng'ekisa kino tokirabako eri mu ndagaano enkadde.
So even towards the unbelievers, there's grace towards them. But for those of us who have accepted Jesus, all of our sin.
Era n'eri abatannaba kukkiriza Yesu waliwo ekisa Katonda gy'akibawadde naye ate eri ffe abakkiriza Yesu.
Has been placed upon Jesus. There is no longer any separation.
Ebibi byaffe byonna byonna byateekebwa ku Yesu. Tewakyaliwo okwawukanamu kwonna.
But just as the angels were singing to these shepherds, glory to God in the highest and on earth, peace, goodwill towards man.
Irenga ne bamalaika ebajja ne bayimbira abasumba bano nga babagamba nti ekitiibwa kibe eri Katonda waggulu ennyo era ne mu nsi emirembe gibe ku bantu abasiimibwa.
Goodwill from God towards man. How could that be?
Emirembe gibeere eri abantu naye nga givudde eri Katonda ekyo kisoboka kitya?
It was because Jesus came and took our sins, not just a portion of our sins, not just a token amount of sins.
Ekyo kisoboka kubanga Yesu yajja n'atwala ebibi byaffe, teyatwalako bibi bitono byokka wawula ebibi byonna.
He paid for all of the sins of the entire human race.
Yasasulira ebibi by'abantu bonna abalibeera ku nsi.
Jesus bore our sin, and because of that, God isn't mad at us today.
Yesu yetike bibi byaffe byonna era olw'ensonga eyo yensonga lwaki Katonda si munyiivu eri omuntu yenna leero.
He's not even in a bad mood.
Tainamu yadde akeesika mutima gwe.
You know, there is a lot of ungodliness going on in our world. It seems like the ungodly, the immorality is just growing at an exponential rate.
Omanyi waliwo obutatya Katonda bungi nnyo mu nsi yaffe, era bw'otandika okutunuulira ebintu bw'otyo, olinza ogamba nti obutatya Katonda n'obwenzi bweyongedde nnyo mu ngeri gye buteeyongera myaka emirala.
And because of this, many Christians just think that, man, God is holding America over hell by a string that is on fire. Man, it's about...
Era abalokola abasinga we bajje ndowooza nga bagamba nti Katonda agenda kwokya Abamerika kubanga sibe basinze okuza ensonga z'ekibi n'obwononefu n'obugwenyufu mu nsi muno.
Ready to break, and we're just ready for the God's judgment at any moment.
Ntesawe yonna Katonda agenda kukwata Amerika yonna ng'eggwanga agisuule mu geyeena.
But that's not an accurate representation. If you were to look at things just through the Old Testament eyes, well, yes, that's the way that God was dealing with people. But
naye ate eyo si y'endaba y'ebintu entuufu kubanga singa otandika okutunuulira ebintu okusinziira ku ndagaano enkadde bwe kityo bwe kyalibadde.
Now that Jesus has come, there is a difference.
Naye olw'okubanga Yesu kaakati yajja waliwo enjawulo.
Does that mean that there are no consequences to our sins?
Tugezaako kugamba nti tewaliiwo kukungula ebivudde mu kibi kyaffe.
Not at all. Throughout this series, I'm going to be trying to put these things into perspective.
Tewali kigenda kubeerawo era masomo gano gonna gonna ngenda kubanga ngezaako kutereeza ensonga ezo zonna.
But I just am using today to try and introduce this and to say that the war is over.
Nebi kwesezo na kulwa lero nga nyanjula somo lino nga kugamba nti olutalo.
God's wrath was placed upon Jesus.
Obusungu bwa Katonda bwateekebwa dda ku Yesu.
For your sin and for my sin, and if you can understand it, this will change your entire life.
Era nga singa onaaba otegedde ebyo bijja kuba nga bisobola okukyusa obulamu bwo.
It'll change your entire relationship with God.
Era bijja kuba bisobola n'okukyusa enkolagana yo ne Katonda.
It's so exciting.
Thank you, Caris Bible College. This is my place to be.
Yes, Caris Bible College invites you to open campus days with a special guest, Arthur Menges, one of our esteemed Caris instructors from the USA. These will happen on Friday, 17th of January, 5 p.m. to 7 p.m. and Saturday, 18th of January, from 10 a.m. to 1 p.m. at Park Royal Mall, Level 5, along Buganda Road.
Come explore Caris, the atmosphere of love and God's Word. Mark the date. This is an appointment with God. Caris Bible College, taking the gospel as far and as deep as possible.
Abantu berugazi, jinja, yiganga, nebitundu ebirinanyewo. Tukutigeza nti Caris Bible College Uganda, a good way to be yayo epia, mchibugache jinja. We wandi seri eru, kulisoma lo mwaka kwa pili abili mwetano. Ngukuba kunamba ya feye simu enu. 0200-33-0000. Oba we wandi se kumutimba gano kwa fe, ogwa carisuganda.net. Erotegezebwa nti omusomo gwa discipleship evangelism gukyagenda mu maaso mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. E Kampala, Embarara, Ejinja, Ewakeso, Erugazi, n'Entebbe. Tukubire ku simu yaffe ngeri 0200-33-0000 okwewandiisa mu kitundu ekikulinaanye.
Gwewe nango imira n'obuweereza buno mu byensimbi, obanga oyagala okutandika okuyimirira n'obuweereza buno era mu byensimbi, tukwanjulira enkola eno empya eyitibwa eya FlexPay. Ng'era enkola eno ekola bw'eti: nyiga *291# ku MTN oba ku Airtel, olondeko namba 2 eya Pay Merchant, teekamu ennamba eno wammanga 600095, teekamu omuwendo gwa ssente z'oweereza, teekamu ensonga nti partnership n'amannya go gombi. Kakasa nti osindika sente ku AWM Partnerships. Oluvannyuma otekemu pin code ya mobile money yo. Oweereddwa nnyo omukisa.
Webale kuuliza programu yaffe eya Gospel Truth ne Andrew Womack. Nzikiriza nti oweereddwa omukisa. Bw'obanga olina obujulizi, obanga olina okwebuuza kwonna, sinakindi nga weetaaga omuntu yenna okusaba naawe ku nsonga yonna, tukubire ku ssimu eno wammanga 0200-330-000. Ngambye 0200-330-000. Oba tukyalire ku maka gaffe agasangibwa ku Park Royal Mall, omwairo gwa mukaaga ku Buganda Road, ekizimbe ekiri okulinaana Watoto Church oba Senana Supermarket. Oweereddwa nnyo omukisa.
Andrew Womack Ministries and Caris Bible College Uganda invites you to enroll for the 2025 school intake for both our campuses in Kampala or in Imbarara City. Please apply online on our website carisuganda.net or visit our head office at Park Royal Mall, 6th floor along Buganda Road. For more inquiries, please call us on 0200-33-0000. Caris Bible College, taking the gospel as far and as deep as possible.